naba kwogera na kukola ekyo ekikolo kinene nnyo bannaayo ku ddiini yaffe. Buli yenna ayagala eddiini ey'amazima faayo nnyo okugisoma, tekigenda kumala. Gamba nti nze ndi musalafu, ndi mu kibinja bwe kiti, naye nga towaayo budde kutegeera entegeera entuufu ey'abasalafu, yo yeeriwa mu Qur'ani, mu Sunna. Mu mbeera bwe ziti abasalafu bo beeyisanga batya, ekyo kikulu nnyo ibadallah okukikulembeza mu ntambuza y'eddiini yaffe, okusinkanayo Allah twesiime, tufeeyo nnyo ku kigambo ky'okutula wansi tusome, tufeeyo nnyo ku kigambo ky'okusoma eddiini yaffe ab'ebitiibwa. Fissaayo kadde omanye ebikwata ku nzikiriza entuufu erina kubeera etya. Yeddiini gy'ogenda otuuka nayo weesiime maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye bw'onaaba togisomye tebigenda kutambulira bulungi abalungi ab'ebitiibwa. Tuli mu musomo gwa bid'a, era mu darusi yasembayo kyalinga kibuuzo oluvannyuma olw'okwogera ku bibi bya bid'a, bubenje bwazo, kati omuntu akole ki? Netulabanga eddagala liri wamu kugoberera al ittiba walaisa al ibtida, si kuzuula wabula kugoberera, n'oteeka mu nkola ebyo bye yaliko ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Okuva ku musomo guno tugenda kuyingira mu nsonga ez'enjawulo naddala abantu abazuula mu ddiini ze batera oleeta. Waliwo oluusi ze batera oleeta mulayika mmwe temwasoma, temusoma bitabo, wulira omumanyi bw'ati nga yagamba kino, mulyene sahabi yakola bw'ati, mulyene kino, batero bireeta oluusi nga bali mu mikolo bayomba, ali awo akawo kapira okamuyiseemu n'ayomba, abo abaana tebasoma, abavubuke n'abaako kyakubawo oluusi n'agamba laba omumanyi ono, laba sahabi bw'ati. Batero bireeta ne bayimirizaawo obubuze, naye ng'eddiini Allah gyatwagaza yeyo gye yaliko nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu. Abantu abo babi nnyo eri umma, twagamba tebeekosa bokka naye bakosa ne umma. Kyova olaba kisaana kuddiriŋŋana okubavumirira n'okuvumirira enkola zaabwe. Kyova olaba nabbi buli khutuba yakomangawo wa kullu bid'atin dhalaala alaihi salaatu wassalaamu. Era ndoza katandike n'ebigambo by'omu ku bamanyi abalungi nga tetulengera mu nsonga eno, omu ku basheekhe baffe abalungi mu kiseera kino naddala ku sunna, sheekhe al imaamu Muhammad Nasruddin al Albani, omu ku bamanyi mu sunna mu salafu weyali tannafa, yamwogerako ebigambo birungi, ne basheekhe Ibn Baz, Ibn Uthaymin ne sheekhe Fawzan ayina ebigambo ebirungi ku sheekhe waffono wali akyali mulamu, Allah amutukuumire. Y'omu ku basajja abanywevu ennyo ku kiyitibwa sunna. Bal Sheikh Albani rahimahullah yagamba yasitudde bendera ku mulembe gwaffe guno, naddala mu kunojjola okulaga nti ono mwegendereze ono jaruhu ne taadil, kuba eyo irimu yakusigalawo bannaaye. Ekyo kikulu ku muntu ayagala obusalafu obutuufu, era tujja siba tukikkaatiriza, kirina okusigalawo. Ne bagamba ono mwegendereze ono, bw'oba oyagala okukuuma eddiini yo togenda kutuula waali. Ensonga wadde abazuuzi mu ddiini beekalakaasa ne bagira olugezigezi bakitamwa, kirina okusigalawo. Ekyo ku manhaji ey'abasalafu okuva edda beerondanga ne bafaayo nnyo ku ddiini yaabwe. Nga bwe nabagamba mulaba nadduniya bafaayo nnyo n'amanya gw'alina okusuubulako, ani gw'alina okugulako, oyo ebintu bye si birungi mufere, ali kino ne kino mu by'edduniya abantu beegendereza olwo ate bya akhira ngali awo weewali essanyu lyaffe tuleme kwegendereza. Enkola eyo bannaayo entuufu era erina osigalawo. Walina okubaawo abawalimu abalabula abantu nti oyo muwegendereza, oyo nno omusuufi oyo mumwegendereze munnamawuledi munnaburuda bannabida ab'enjawulo murjia bamutazila bakhawariji abamanyi bavangayo era amannya gasigala mumune mubitabo nga batulaga kyono ali bwati n'okutuusa kati abamanyi baffe bonna abanene abali ku nkola entuufu ddala ekyo bakikola. Tunulira Sheikh Rabi'i ono ayina gw'abadde yakwogerako nagamba oyo dajjalu mina dajajira Abdul Majid Zandani aliyo musajja mbuza nnyo yabadde yakafa ebbanga mabegaawo yamwogeddeko n'abagambo oyo dajjalu mina dajajira era Sheikh Rabi'i nagamba n'atali wakituuse tinakyogedde ng'alabula abantu nti ono ali bwati ne bwati ekyo kyakusigalawo bannaaye era eyo nkola nywevu ddala y'abasalafu okulabula abantu nti eddiini yammwe mugyegendereze ono si mulungi bwe mma mwagala eddiini mugijjeku ono era bano abamanyi baakikolanga kati laba sheekhe nga boogera ku Sheikh Rabi'i nga Sheikh Albani yamwogerako n'agamba oyo musajja akutte bendera ey'okulaga abantu ddala abantu abatuufu ono ali bwatyo n'ali bwati Sheikh Rabi'i hafidhahu llahu tabaraka wa taala Ibn Hadi al-Madkhali naye abantu abatagala sunna y'omu ku bamanyi gwe bavuma ennyo ebiseera bino ne wana Uganda we bali mubawulira ye bavuma nnyo sheekhe ono era bagamba bamadaakhira n'ebirala bamukyawalwa sunna naye nga sheekhe mulungi n'okunyweza sunna hafidhahu llahu tabaraka wa taala kansandike n'ebigambo bye enensonga yo tugenda gitwaliriza emisomo nga tuleeta ebimu ku bye boogera mu kwongera mu ddiini bye beekwatako ne bagamba abo tebaasoma wulira imaamu gundi yagamba bw'ati wulira kino ebyo bye bagenda bajjayo tugendagenda tubireeta tulabe n'ennyanukula y'abamanyi baffe abeesigwa bwe babyanukula biidhini subhanahu wa taala. Dakiika ng'emu ebigambo bya sheekhe bye tubatandika nabyo Sheikh Rabi'i insha allah. Sheikh agamba muba mu ku bantu ababye nnyo nnyo mu umma y'obusiraamu be bantu bannabida babi nnyo nnyo eri umma y'obusiraamu buli muntu yenna naddala duat ayogera kuba duat abakowoze baabwe abayimirira ku zibida ne bazinywezaawo agamba byeimu ku bitonde ebibye nnyo eri umma y'obusiraamu ebimu ku bitonde ebibye nnyo eri umma y'obusiraamu byebyo ebiyimirira ku mativi ku ziredio mumikolo egyo nga banywezaawo okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala biimu ku bitonde ebibi eri umma eno ey'obusiraamu n'abagamba agamba abantu bano mu butuufu bino ebigambo bya sheekhe eri abantu abo abakowoze ba bidaa agamba mu butuufu bati Allah babeere n'okulumwa eri abasiraamu kubanga abasiraamu senga banaafiira mu mawuledi Allah agenda kubawa ejjana gwe goyita abantu bagendemu senga banaafiira mu busuufi obwo obw'okuzikira bwe beeyiwa Allah 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 wallahi banaavaawo bagende mu jjana senga bafiira mu bidaa ez'enjawulo ez'abakhawariji ez'abamurjia bamutazila n'ebibinja byonna ebyo ebyabula bino ebyabaliidi bamuhibbiina abo babeera mu kuzikira abantu abo sheekhe agamba fa alaihim an yattaqu llah batye nnyo Allah babeere balungi eri umma y'obusiraamu kubanga bakimanyi nti be baliko bubuse abamu kubo babyogera n'okubyogera n'atuuka nga agamba waye abantu abo tulina okubayiiya kutyo tunaabaggyamu ssente totidde ddiini y'abantu gitwala bw'otyo. Sheikh agamba abamu ku bantu abasinga obubi eri umma y'obusiraamu be bazuuzi mu ddiini anti bwe baba bajja okwogera bakyambaza nti ddiini era asobola n'okukulukusa amaziga bannaye abo tebaagala nnabbi kati wano ffe tusaalidde nnabbi kati omuntu atamanyi bambi owa bulijjo alaba seeka afa ku ddiini, seeka ayagala mbu okusaalira ennyo nabbi. Kati sheekha agamba wallahi abantu abo batye Allah, eyo si ddiini. Abazuuzi mu ddiini batye Allah, beeraliikirire obulamu bw'abasiraamu bano. Senga bafiira mu mbeera ezo bagenda kugwawa mu muliro. Bino ebigabo birungi ebya sheekhe nga bigenda eri abazuuzi mu ddiini, be basinga babi nnyo eri umma eno. Naye sheekhe n'abagamba mu butuufu, basiriikirire basiriikirire, badde eri Allah subhanahu wa ta'ala, batye Allah. Ate batye n'okuba nti basuula abasiraamu bano ewabi nga balemera ku mbeera ezo enzuule ze balemerako, ne bazinyweza ate ne basika n'abantu mu bukambwe okubeegattako. Fa alayhim an yattaqullah, batye Allah, babeere balungi eri umma y'obusiraamu, babeere balungi eri umma y'obusiraamu. Nga nabbi yayagala nnyo umma y'obusiraamu, ng'asanyuka nnyo ng'alaba omuntu azze eri obulungamu, bo tekibanyumira ng'abantu bali ku ddiini nabbi gye yakola. Kasheekha abagamba batye Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba obukumpanya obuyaaye tebukkirizibwa mu dduniya y'abantu ne mu ddiini y'abantu. Mu dduniya y'abantu abantu bakiraba, singa obeera mukumpanya muyaaye ng'obaguza ebintu eby'ekifere bakulaba bubi, embeera ebeera mbi bw'otyo bw'obanga okumpanya abantu n'obaguza ebitali bituufu n'obafera, naye n'otakoma okwo n'oyagala ate ne mu ddiini y'abantu obakumpanye obafere mu ddiini yaabwe. Evola sheekhe waffe yatugamba ekigambo era nate tusiibula, sheekhe waffe wa hadith Sadiq bin Abdillah Al-Hashimi yatugamba nga ne bwe muba mulina katemba mu mukole nga naye temukolanga katemba mu ddiini. Kati sheekhe agamba abantu bano obulyazaamaanyi obwo obufere obwo ne mutabukomya mu bya dduniya ne mu ddiini y'abantu, ne mutabikatabika bimusanze. Sheekhe agamba abakoze ba bid'a batye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sheekhe agamba okutabulatabula okwo ku weekuli weekuli obufere obwo eno n'eno byo weebiri mu umma y'obusiraamu. Abakooza ab'omu muliro nabbi bye yagamba du'atun ala abwaabi jahannamu, weebali naye baalitidde Allah subhanahu wa ta'ala ne batazanyira ku ddiini y'abasiraamu. Bigambo birungi bya mukadde waffe al imaamu sheekh Rabi' bin Hadi al Madkhali hafidhahu llahu tabaraka wa ta'ala, omu ku bamanyi baffe abalungi, ayina ebitabo ebirungi ebitegereza ddala entegeera entuufu biidhini subhanahu wa ta'ala hafidhahu llahu tabaraka wa ta'ala. Saba llah mukuume n'abamanyi baffe bonna abalungi abafaayo okulungamya umma eri amazima eri sunna eri tawhidi omutuufu. Ithan banabidaa babi nnyo eri umma y'obusiraamu, basaana batye Allah kuba ekiseera kigenda tuuka tudde eri Allah. Naye banaayogera ki obulyazaamaanyi obwo bwe baakola? Bwe kiba ng'omuntu akumpanya n'ataweza bipimo mu bino eby'ensi bagenda mmubuuza, olwo ate akumpanya eddiini y'abantu? Bw'abanga akumpanya edduniya y'abantu agenda bbuuzibwa, olwo ate akumpanya eddiini y'abantu alowooza ki? Ithan basheekha abali ku bid'a wallahi tubakuutira mutye Allah, ebbaasa muzeerekereze ku lwa Allah za kaseera katono. Baruusa baafiira ku bid'a baasa zikyakola kikati, bannabbid'a banene abaaziriko wano be mumanyi nammwe be muddidde mu bigere nga baalwanisanga sunna ne bazivuma ne bazijerega, ebbaasa bakyazifuna mmwe zimufuna kati? Piraawo gwe muli mu kulya bakyasobola omulya? Abo abaalwanisanga sunna nga bakambwe mu kuzivuma, we bali wano baruus nga mitwe mukuvumirira sunna bafa namwe lyokole mugendo kwata temwali lwanisiza sunna temwali lwanisiza nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama. Abebitibwa abalungi, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Njagala tuongere ku katono ku mulamwa guno tugutandike okugamba nti tuwulira ebigambo ebimu ku bigabo by'abamu ku bamanyi abanene ate ng'abamu oluusi bamanyi beesigwa, ng'oluusi oyinza osomako mu bitabo byabwe. Naddala omuntu abasoma, mulimu abasoma ng'anoonyayo obujulizi kwagenda okujja asanyukire, abaitanoonya mazima, mulimu n'abantu abasoma irimu bwe batyo, era mulimu n'abamu ku bayizi be tumanyi abamu ku bo nga baagenda e Madiina naye ng'ekimututte abamu ku n'atuuka n'okyogera waliwo n'aliyo kati yakyogera nako naga kangende ensome nja kubaddira abasalafu awo manyi balina olugezigezi wano n'agenda gyali e Madiina ne kati. Naye ekyo eddoboozi ero wallahi baali tuweereza nga yeewera ng'ekimututte agenze bajja mmuwulirako abakomerewo abasalafu wano. Nabala mulimu asoma ng'alinayo kaafunayoko kayinza obahamu olabe kino tebasoma, wulira Imamu guni ng'agamba bw'ati. Kati ebimuku ebyo bye twagala okuleeta abamuku ebyo bagenda ne babifuna mu bitabo ebimu ne babigwako n'abuukira okwo okuyimirizawo bid'a oba oluusi obubuze. Osobolasanga mu bitabo ebimu n'osanga omumanyi omu yagamba waliwo bid'a ennungi. Twalaba ennamula gye njagala tusooke tutegeere, teriyo bid'a nnungi. Nabbi yawe ennamula ye ennamula ya nabbi yakusigalawo, wa kullu bid'atin dalala, eyo ennamula ya nabbi yakusigalawo ila qiyami saa. Bid'a eramulwa etya? Nabbi yalamula dda, tetukyetaagayo kulamula kulala kwonna oluvannyuma lw'okulamula kwa nabbi. Agati wekiri kino ekibuuzo nti osangayokko mu bitabo nga abamanyi abamu beesigwa mumanyi amanyiddwa ali olinagifunagaha nga Imamu gundi yagamba kino yagamba nti walo bid'a bweti ennungi ne bid'a embi. Kakati abantu bambi abamu abali ku sunna oluusi ne kibabuzaabuzaamu ne baga sajja alabika yasoma nnyo ebitabo olaba ataalese ne Imamu gundi. Kati ebyo byetwagala oyingiramu kimu ku kimu tujja bireeta biwerako nga tugenda tubyanukula n'okulaga entegeera entuufu oba oluusi abamanyi abo bo baali bategeezaki oba n'ekigambo nga kyemwawulirako ekya Umaru ekimu kisajja ekibi ekyamuwaayiriza mbu ye yatandika bid'a audhu billah kyali ku mukolo bwe bakiwaana ne bakifuuwa nekigamba nti omunabida yasooka bid'a yali Umaru era yennyini n'agamba ni'matu albid'atu hadhihi bid'a ennungi eno nga kitemerera Umaru nti yali munnabida saballah tutaase Umaru hashaho tekisoboka Umaru alfaruq radiyallahu ta'ala anhu oyo eyali omukambwe kuwulira buwulizi na munnabida nga amutumya naamukuba omutwe mujjukire ebyatuuka ku sabir kubamusekula omutwe ne guvaamu omusaayi. Kati oyo Umaru oyo gwoyinza okugamba nti atandike bid'a, nasalullah assalama. Katandike n'ekigambo ekijjibwa ku Imamu Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah, oyali imamu nno munene era ku mulembe gwe baamuyita Nasiru As-Sunna, yali mutaasa wa sunna, tebaamuyitako Nasiru Al-Bid'a, teyataasako ku bid'a. Ebbanga lyonna imamu oyo Ash-Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Muhammad ibn Idris yali musajja munywevu nnyo era yomukuba imamu abanene abali ku sunna amanyiddwa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Muhimu ku bigambo ebyogera ku Imamu Shafi'i bye bino. Ebigambo bino byajja mu kitabo kya Al-Hilya ekya Imamu Abu Nu'aym Al-Asbahani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ng'abireeta paka ku Imamu Shafi'i yagamba nti Imamu Shafi'i yagamba albid'atu bid'atani, bid'a ziri bbiri, bid'atun mahmuda, bid'a ennungi, wa bid'atun madhmuma, ne bid'a embi evumirirwa, bid'a ennungi ne bid'a evumirirwa. Fama wafaqa sunna fahuwa mahmuda, kyetusanganga kikwatagana n'enkola ya nabbi yeyo bid'a ebennungi. Wama khalafa sunna fahuwa mazmuma echa ukana nenkola ya nabbi kiba kivumirirwe babidambi akati ebigambo ngebyo abantu abazuzi mu ddiini bye baagala era libasanyuka sitaki gwako ekyo n'agamba aha mugamba bida zonna bubuze aha kati Imam Shafi naye mubuze mutubulire ekyo kye baagala ekyabantu kye baagala bannaburda bannamauledi awe baagala kufuna bujulizi ngobwo n'abuuka n'agamba butasoma aha kati Imam Shafi mutubulire yali mubuze oba abantu ababuze awe bakola ki awo kye baagala bw'obasanga mu buruda zaabwe muki abaga aha kati wuyo Imam Shafi ate oba mufenna mutufudde ababuze mugambe ne Shafi mubuze ate oba ffenna mujja tufuula ababuze mwemeka b'omujja n'aha kati ne Shafi mubuze si kye baagala ekyo tugamba tutya barakallahu fiikum wa jazaakum allahu khaira ebigambo ebyo nga bwe tulabye biri mu kitabo ekya hilya ekya Imam al asbahani ne al hafidh dhahabi yabireeta mu kitabo kye ekyebyafaayo ekiyitibwa siyaru alami nubala katwetaaga okutaggulula bitegeeza ki imaamu yali ategeeza ki ye bituufu ddala imaamu yabyogera ensonga eno erina ensonga ezigenda okujja nga nnya leero ne bwe njogerako emu oba bbiri insha allah olw'embeera y'obudde ensonga esooka ebigambo ebyo byo bituufu imaamu yabyogera ekyo nakyo kikulu okusooka okulaba kituufu imaamu yabyogera abamanyi bangi abahaditha abanene bakuba ebituli mu bigambo ebyo ne bagamba si bituufu ku Imam Shafii abamu ne bagamba bibuusibwa buusibwa kubanga imaamu ddala yabyogera al imaamu Muhammad ibn Idris Ashafii nga bagamba olwaki nti byajjira mu kkubo ly'omusajja ayitibwa Abdullah ibn Muhammad al Atashi omusajja oyo bamwogera mu bitabo banga ba Khatibu al Baghdadi ne tamanyiddwa yali mwesigwa yali mulimba banna hadithi gwe bayita al majhul omuntu wabeera majhul tetutwala hadithi ze era olaba kati ekikulaga okunojjola nti baegendezanga ani gwe bajjako irimu bw'aba tamanyiddwa tulindako tumale omutegeero naali atya era enkola bana enjagala nnyo gikkaatiriza ntuufu ey'okwegendereza omuwalimu gwe tujjako eddiini yaffe eyenkola ntuufu tevumirirwa wadde oyinza owulya enneeno banna olugezigezi la enkola erina okubeerawo eyo nkola yabasalafu kuva dda beegendereza wawa agenda okujja eddiini ye tamala gagenda bugenzi buli wamu onna nga bwe beegendereza ku dduniya agati ono omusajja ekkubo hadithi ebigambo bino mwe bijjira tamanyiddwa byajja ne mukkuba eddala mu kitabo kya Imamu al Bayhaqi nga mulimu omusajja era ayitibwa Muhammad bin Musa al Fadl naye tamanyiddwa talinaako nnyo bigambo bimwogerwako mulimba wa mazima kati hadithi eyo ebigambo ebyo tetuyinza kubuuka nnyo nabyo kusanyuka nti aha imaamu kubanga dda tetukakasa kituufu yabyogera oba tiyabyogera bwe tudda mu mbeera eyo abamanyi bo abamu babigaanira ddala bagamba si bituufu ku ye abalala bagamba la tetuyinza bbuuka kubanga okubuuka okusanyuka nti aha bida waliwo ennungi twalibadde tubuuka ku bigambo bye tukakasiza kituufu ddala yabyogera imaamu ono kati ekyali sose ku mbeera eyo tetukola ki tetumanyi yabyogera oba tiyabyogera allahu a'lam allah yasinga okuma ddala Imaamu Shafii yabyogera ebigambo ebyo nti al bida'atu bida'atani bida'atun mahmuda wa bida'atun mazmuma kituufu yabyogera oba tiyabyogera allahu a'lam kati waki twekwata ku bigambo ebyo nga tetulina ebigambo bya nabbi nga tuli ku bigambo ebitamanyiddwa ekyannabbi tukakasiza dda hadithi ntuufu eri banna hadithi bonna abanene nabbi yakyogera n'agamba wa kullu bid'atin bala kati lwaki tuleka ekyannabbi ane tugenda ku bigambo ebitamanyiddwa yabyogera oba tiyabyogera oba kitegerekise ekigambo ekisooka nam tebimanyiddwa yabyogera oba tiyabyogera ekyokubiri tukkirize nti yabyogera kale tukkirize obutasika muguwa ddala imaamu yabikola ki yabyogera katukkirize nti yabyogera imaamu rahimahullahu tabaraka wa taala era Imaamu Shafii alaba nti waliwo bida ennungi ne bida enki tukkirize okujjawo omuguwa tuguleke yabyogera tugamba abaddu ba Allah kati tuli wakati tuli mukubo wakati we kigambo kya nabbi yayogera kullu bid'atin dalal ne kigambo kya imam Shafi'i yagamba waliwo bid'a nungi ne bid'a mbi nabbi yagamba zo nabbi dambi nabbi imam Shafi'i najjo oluvannyuma tukkirize nti yakyogera mu mbeera yakuwanika ntukkiriza kale tulinawe kya nabbi tuli wano mukubo wakati nabbi ayogedde ne al imam Shafi'i naye nakola kya tubabuuza abantu kule baba amazima abazuula ebigambo ebyo ne babireeta mu bantu baabwe abo tebasomanga muli aha tubale imam Shafi'i yayogera ne nabbi yayogera tubabuuza tugende nekyani bwe baba bamazima kwekwanukula nti tugende nekyani nekya nabbi kwekwanukula eri oyo yenna alina omutima omulamu kituufu tukkiriza imam Shafi'i bino ebigambo yabikola ki yabyogera ne nabbi wuno yakola ki fe kyetuleereddwako kyetumanyi mu ddiini yaffe nti nabbi bw'ayogera tewali alina kuddamu fe kyetumanyi mu ddiini yaffe nti abalala atali nabbi ne baba basahaba asobola oseerera ne tugaba sahabi gundi wano nam basahaba balungi naye wano kino ekigambo ate nabbi yagamba bwati oba oli awo sahabi ono oba tekyamutuukako fe kyetumanyi mu ddiini yaffe era tulina n'abamanyi abaatunga ebitabo nga imaamu الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام يواني كتابو كيرونجي ايابا يزبايريم اكيتوا رفع الملام عن ائمه الاعلام رفع الملام عن ائمه الاعلام وكوجيو كوننيا كوبامانيا بابا نيني olusibam bihadithi ngati yamutukako yawesonga zilinga 12 ngatu inzoba olereza kuba basobola boserera ate kya nabbi tekiddibwamu fe yeye ddiini jetumanyi kakatubagamba ntukkiriza kale imam Shafi'i yagamba bid'a ziri bbiri ennungi n'embi nabbi yagamba bid'a zonna mbi kakatuli wakati tutwale kyani ajibu tubagamba mwanukule bannaburuda bannamauledi mwanukule barakallahu fikum tuli wakati w'ebigambo bibiri ekya imam Shafi'i rahimahullah nekigambo kya rasulullah sallallahu alaihi wasallama tugende nekyani waliwo abuusabuusa ayinza okuba n'okwanukula okulala okutujjaku ekyo nabbi kyeyayogera la wallahi taliyo tugenda nakyani kya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwetyo bwe tuzze tulerwa era yeye ddiini yetulina osinkana nayo allah ti nabbi kyayogedde teri addamu ate abamanyi abalala bambi asobola okukola ki era kyekyo ekigambo sheikh lislam ibnu taimiya rahimahullah kyeyagamba alaihi rahmatullah wala yahillu li ahadin an yuqabila hadhihi lkalima aljamica min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wahiya qawlu kullu bid'atin dalala sheikh ebigambo bya imaamu ibnu taimiya wulya bwe yagamba yagamba teri akkirizibwa kuleeta kigambo nga kiri opposite n'ekigambo kino teri yakkirizibwa nga nabbi amaze okwogera aine tuwulire fatuwa endala teriyo fatuwa erina fuluma ng'ekontana ne fatuwa eyo eriwa kullu bid'atin ye fatuwa yani ya nabbi alimamu ibunu taimiya omu ku baimaamu abasunna abasalafu abanywevu abalungi yagamba teri yakkirizibwa kabeerani kuleeta kigambo ng'ate kikubagana nekiriwa n'ekyo ekya nabbi ye fatuwa ye kullu bid'atin dalala kati senga wajjayo ekigambo kakibe kyani nga kikontana n'ekye togeza n'okikola ibnu ibuni abbasi yanyiiga athari gye mumanyi obulungi bwe yayogera ne baleeta ne bagamba abubakari yagamba bwati nanyiiga n'abagasi ng'ekinja kiva waggulu ne kibagwira aqulu qala rasulullah mbagamba nabbi yagamba watakuluna qala abubakarin wa qala umar mumugamba abubakari yagamba umar yagamba naye nga abo banene mu umma abo beba boogedde abubakari umar beba boogedde banene muki mu umma era tebakigendererako kwawukana ku kya nabbi banywevu naye ibuni abbas abalaga entegeera entuufu nti kasita nabbi amala okwogera tewali yakola ki nabbi bw'aba amaze okugamba wa kullu bid'atin dalala tewali yaddamu kwogera nti ate waliyo bid'a bweti ne bweti ithan kwekokwanukula tukkirize nti ebigambo imaamu yabyogera bw'aba yabyogera nabbi yayogera tutwale kyani nabbi yagamba wa kullu bid'atin dalala atomula la inzo kujana gama tia a sibuli bida antimbi walio bida weti ne weti la wallahi echo tuchiite chi tuba tuchiita checho aboluganda nyo tuinza chiita chi omukula amazo kuogero lina inaga netda ate walio ne chino kuwa kula mukulu mukamwa kakati nabbi amazo kuogera ani ayinza okuvayo mulala atayogere oluvannyuma lw'okwogera kwa nabbi eba indisipulini egenze waggulu etagambika kakati ne bwe tukkiriza kasita tuba tumaze owulira ekyannabbi tubale tuyinayo kirala wannabbi tayinza kukugamba nti kiri bwe kiti ate omulala najja lagamba kiri bwe kiti n'olekawo ekyannabbi n'ogenda n'ekyomulala ithan tetulinayo ne bwabeera kainan mankana kabeere mukuddaala ki ayinza leeta ate kiva ku kyannabbi sallallahu alayhi wa sallam maa annana wallahi wadenga ebyo tubyogera ne tugenda kulaga ekitiibwa kya imamu Shafii tugaye kale newe tubanga tugambe yabyogera yali ategeeza kikuba imamu Shafii tetumutemerera nti nabbi ayinza okwogera ne Shafii n'agamba nze kino la tetukimwogerako imamu oyo tumumanyi omu kuba imamu abalungi mu umma y'obusiraamu emyaka gyonna al imamu Muhammad bin Idris Ashafii ebyo tubyogera nga teri kuffe ayinza ate kukuba bituli mu imamu ono nti ayinza owulira nabbi ayogera naye n'ayogera la wallahi yali imamu mulungi amanye ekitiibwa kya nabbi amanye obuzito bw'ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama hashahu tayinza kuba nti addamu nabbi nabbi n'ayogera naye n'ayogera takisobola imamu ono rahimahullahu tabaraka wa taala oyo imamu munene alaihi rahmatullah wadde nga ffe tukikkiriza nti ne bwaba kale yakyogera sinti maasumu nti yetaseerera ayinza obba bambi yaseerera ng'alina kye yali ategeeza kirala nga bwe tujja olaba nga yali tagenderera kudda mwani munnabbi tayinza kubanga imamu Shafii yagenderera kudda mwani nabbi ayogere naye ayogere nedda si kituufu kyova olaba imamu Shafii mu bayizi be ayina ebigambo bye yateekawo kwe balina otutambuliza eddiini ebyo bimanyiddwa bwe yali nga mu bayizi be yabiteekawo nga bigenda sigalawo n'oluvannyuma lwe ebimu ku byo yagamba rahimahullah muwulire imamu Shafii bwe yayogera yagamba mahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi an rasulillahi khilafa ma qultu falqawlu ma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa qawli ebigambo ebyo al imamu ibn asakir rahimahullah yabireeta mu kitabo kye ekyebyafaayo naye alhafizu alhakami elimami alhakim afwan alhakim n'abalala babireeta ku imamu Shafii bigamba bitya wulya bwe yayogera imamu ono omulungi yagamba mahma qultu min qawlin kanjogere ebigambo ebifaanana bitya au asaltu min asli oba nina kyentaddewo ekikolo nti bannaaye tulina kukola bwe tutine bwe tuti mu ddiini fihi an rasulillahi khilaaf tugenda osanga nga kyawukane ne kiri ekyani ekyannabbi falqawlu ma qala rasulullah ekigambo kyekyannabbi temugezanga ne mutwala ekyange n'abagamba abayizi be wahuwa qawli era kyekyo ekigambo kyange kitegeeza ekigambo kya imamu Shafii naye yali agamba wa kullu bid'atin kuba yasomesa abayizi be nti bwe musanga nga njogedde naye ne musangawo n'ekyannabbi ekyannabbi kyekigambo kyange idhan imamu Shafii naye tugamba yagamba wa kullu bid'atin bwatyo imamu Shafii naye bwe yayogera rahimahullah kuba bwatyo bwe yalera abayizi be nti bwe tusanga ebibye ne tusanga n'ekyannabbi ebibye tusuula eri naye ayogera ekyannabbi kye balina otutambulizaako eddiini bwatyo imamu Muhammad bin Idris Ashafii idhan ku mbeera nga tukkiriza nti yabyogera tugamba nabbi bwaba yayogera ne Shafii n'ayogera tutwale kyani tutwala kyannabbi sallallahu alaihi wasallama era imamu yennyini yayogera ebigambo imamu Shafii n'agamba rahimahullah idha ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad saha an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama khilafahu senga mumpulira nga njogedde ekigambo ng'ate waliwo ekirala nabbi kyeyogera ekinywevu ku ye nze ne njogera ekirala fa'lamu anna aqli qad dhahaba mukimanye nti ziba zivuddeko kati olumba musiru zonto ziba zigenze waya bati zikyaliko kasita mundabanga nga nabbi ayogedde ate nange nenjogera ekikonsana n'ekyani mumanye nti kati olwo sikyategera temunzijako irimu kati olwo umanye nti kati ononno bambi tate ziriko ebyange musuleri mugerene kyani. Bwatyo Imam Shafi bwe yalera abayizi be rahimahullahu tabarak wa taala, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i alayhi rahmatullah, bwatyo bwe yalera abayizi be bwe musanga ekikye nga kikontanye n'ekya nabbi mumanye nti kirabika obwongo bwe tebukola ki. Ebigambo ebyo al Imam ibn Abi Hatim yabireeta mu kitabo kye yatuuma Adabu Ash-Shafi'i. Idhan ye mbeera ya Imam Shafi'i alayhi rahmatullah. Oba tuli wamu? Tukyali ku bigambo biri bye baleeta ne babuuka ti aha mugamba bid'a zonna mbi, kakati Imam Shafi'i naye munna bid'a. Ne basanyuka tugamba ensonga esoose gye twalese tebigambo tebimanyiddwa. Allahu a'lam. Allah yasinga okumanya yabyogera bati yabyogera. Ekyokubiri tukakali tukkiriza yabyogera. Katulina ekya nabbi nekya Imam Shafi'i tutwale byani? Ne tugamba tulina twala bya nabbi. Ne tugamba ebyo nattu byogera tetemerera Imam Shafi'i nti yali mubi ngo bannabbi ayogera ye nakola ki? Nedda Imam yali mulungi rahimahullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i. Kakati okwanukula okusigadde kulinga kwa mirundi ebiri nako kugenda kujja okunaddako mu darusu eddako biiznillah. Bwe tugamba nti kale yabyogera ate Imam tumulabye tasobola kuba nti nabbi aleeta naye naayogera ekikontana n'ekyani? Kakati ebigambo bino Imam Shafi'i bwe tukkiriza nti yabyogera yali ategeeza ki? Ogamba nti bid'a ennungi ne bid'a embi ate nga fatwa ya nabbi zonna bid'a ki? Era ekyo ye hukumu gye twawa mu misomo egyakulembera nti buli bid'a yonna ebeera nki? Kakati darusu enaddako ekibuuzo kino, Imam Shafi'i bwe mugamba byonna byemwogedde kati yali ategeezaamu ki? Nga tukkiriza nti bituufu yabyogera ngera bwe tujja olaba maaso awo naamu tukkiriza ebigambo bituufu. Umar yagamba ni'matu albid'atu hadhihi, bid'a ennungi eno yali ategeeza ki? Nga tetuyinza gamba nti Umar yazuula hashaho simuna bid'a tekisoboka kuye radiyallahu anhu, yali ategeeza ki? Kakati ne wano tugenda kubuuza mu darusu enaddako, Imam Shafi'i bwe tukkiriza nti ebigambo yabyogera kiki yali ategeeza? Ogamba nti waliwo bid'a ennungi ne bid'a ki evumirirwa embi, kiki yali ategeezaamu? Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Idhan abebitiibwa tunyweze sunna, tunyweze enkola ya nabbi erigenda okubisanyu lyaffe abebitiibwa. Wallahi kyengera kinene ekya manhaji eno basahaba gye baliko okubeera nga tuginyweza. Allah yabasiima bwe banyweza entegeera eno entuufu. Omulembe gwe tuliko gwetaaga nnyo okubeera nga tulamirigana n'okuddiŋŋana ensonga ezituzza ku manhaji entuufu. Tusaana okwegendereza ennyo baani be tusomako eddiini yaffe ku mitimbagano okwo, ku nsonga ez'enjawulo tubeere beegendereza nnyo nnyo. Era mulimu ku bye tulina okwegendereza ze duruusi ez'enjawulo. Era njagala nnyo kikaatiriza wano bannaye abategeka duruusi, abateeka durusu, njagala kubasaba muleme kutabula tabula mugenda kubuzaabuza abantu bano abawansi ogembo tetwagala kusosola sosola. Teeka durusu ove oseeka omusalafu wadde oseeka bwati munabida munamaule nkyawo manyi tetwagala nnyogira ekyo kigenda kutubuzaabuza tuleme okwawula naddala ffe abantu abawansi. Si kituufu era nze abatera okumpita mu durusu mbakubiriza bwe wamanyi tukuliko munabida ate ompita tompita kutabula ate onaveewo naddewo ayogere ku bulungi bwa mauledi ate ka tulaga mauledi bida ogenda tabula abantu ogenda tabula abantu bwe tuba nga omanyi otegese duruso tuliza bannabida abantu abaliyo mu byalo batera tuyita ogenda otuuka onoona kuwala ayina oseeka munabida ayagala jjewo ate naawe akuyise la kugenda kuba kutabula katogo. Bw'oba oyagala ddala kulaga abantu manhaji noonya abantu abali ku manhaji entuufu basomesa abantu abo nsomese entuufu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Tujja kutandikira okwo kwanukula ebigambo bino bya Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i alayhi rahmatullah. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.